Get free music on mdundo.com.
Andabamu binene tante enensi nebwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulaba mu nebo ba mutono nga Daudi mumu kama Goliasi omumega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira rolibela Danieli mumpologoma ezirumenya mawala iziri kuzira rolibela kunyanja watayitika kululwa mukama alikoletaka Timabwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima kwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani yoku kwa tawano wa walumani waona Lulimi rwani rwe tusaba lutwa tulire mikisa je tufuna Abitulaba muwe binene ilabalala bie rutuno nyamu nebibula Roli vela janieri mpolo goma esiru menyama wala iziri kuzira Roli vela kunyanja wataitika kwe kululuo mkamela likole taka Meme yange onywelanga Mutima kwangela